oluvannyuma lw'ekitongole kya KCCA okuwera ebidduka byonna okusimbanga ku mabbali g'oluguudo olwa Kampala Road ne Jinja Road, abavuzi b'ebidduka batandikira nga beebuuza engeri gye bagenda okufunamu ebifo we basimba emmotoka zaabwe. Kino kiddiridde ekitongole kya KCCA okufulumya ekiwandiiko nga kigamba nti enkola eno egendereddwamu okutumbula entambula y'ebidduka ssaako okutumbula obukuumi eri abakozesa enguudo n'okukendeeza akalipagano k'ebidduka mu kibuga Kampala. KCCA wadde abavuzi b'ebidduka amagezi okweyambisa ebifo ebisangibwa ku nguudo okuli olwa Station Road, Dawinton Road, Said Barre Road ne Nkuruma Road okusimbako eyo emmotoka zaabwe. Bukedde Famen Butikizi mu kwogerako n'abavuzi b'ebidduka ebibadde bisimba ku nguudo zino bategeezezza nga bwe bandibadde tebalina buzibu bwonna n'enteekateeka eno, naye ekitongole ekisaanye okusooka ng'okubategeeza bwe balina okudda.
Kufa abavuzi kiyinza otukosa obaffe bannannyini mulimu, naye bwe banga nteekateeka ya gavumenti bagiwakanya yoteeba esazeewo okukola kibakyekyo, naye ng'ate ebiseera ebisinga kuba kulongoosa kibuga. Kati bwe bakugamba nti wano baawo toddamu kukolerawo, tojja kwesibamu mu oba ojja kunoonya ddako genda onoonye ewalala w'okolera, tekiba kikyamu n'akamu. Ate nga tewali gwe bakubye embooko naye kugamba bugambye nti baawo genda onoonye ewalala w'okolera, naye kino nakyo bwe kiri tebirina njawo nga tuvaawo nga tunoonya ebi
Nyanzero wanga ati kati bo bennyini bebayimbate okubanga bayina enteekateeka yaabwe. Kampala Road tetubaagalawo wano muddebwe wati oba William Street oba ani kati awo simanyi nkola gye banaakikolamu, bayinza okujja mu bifo bye bataagala ne bagenda nga babateeka ku stage ze baagazeeti. Babaatugamba nti balina stage ze baagazeeti ngebo kwe baagala boda boda. Kati bwe kubanga oba William Street bamanyi nti kuliko ze baagira, bayinza okujjira nti ababadde Kampala Road mudde ku William Street. Yeah, what about the one who would do one?